Yo.
I'm sorry, isolated. I've been on some other shit. But I promised them, but for good, to start killing it. All of this rapping shit. Then it was made for me. Yeah. I ain't looking for fame. I just need y'all to see that what I'm doing, what I've been doing, is better than others. I got a label, see me now, man. I fucking do it.
Do it.
Man, I'm young, man. I'm so young. But old enough to see where I'm headed and where I'm from. Yeah, I got some history. That's all you need to know. But I got sick of it on myself, man. It's time to go. Mama told me that I was always meant for good. Took a minute to step back and see where I stood, where I'm standing now, and where I plan to be. And yeah, from now I look back as far as I could see. I see me, man. All I see is me. All my fans of my house was fed up. I'm living a dream.
I am my shiny.
Shida,
I am my shiny.
Shida,
I am my shiny.
Shida,
I am my shiny. I said, I am my shiny.
Shida,
I am my shiny.
Shida,
I am my shiny.
Shida,
I am my shiny. I am my shiny.
Shida,
I am my shiny.
Shida,
I am my shiny.
Shida,
I am my shiny.
Doza vuli runa kula chakula chipsi kuku mina waza tu kupata kukosa sioni kitu. Wana ni dharao mashikaji wakinipa buku. Mashikaji wakinipa buku. Yani ni tumbo utupo kanipa kalia ndizi. Na mpaka pande za fukwe tukasepa kubalidhi. Onesha huku pale unapona machizi. Etu nampenda Saddam na jindo wako easy. Unaniposha huri pamoja tunajadili. Kasema na nafsi moja uwezi kupenda wawiri. Nafasi ninayo kwako zaidi ya kunipa mwili. Sani ndao hitaji lako tunachoka kusubiri. Sasa halali hadi nipigie phone. Nadai na kosa kubwa la kutesa moyo wako. Heshimu hisa zako na nasema na niamini. Hata vocha laki moja haitoshi kuongea na mimi. Zenge kwa ni maji na sunge nipa bahari. Mapenza ngekwa kipaji na sunge nipa mistari. Hauhitaji ushauriwa juu yangu mamozi wewe. Nasema moyo wangu wako na mino chagola wewe. I am my shani.
Shida.
I am my shani.
Shida.
I am my shani.
Shida.
I am my shani.
Whoa, I'm saying what to these jokers. Got me mixed with hobbies, fuckers. Y'all must be joking. I supplied y'all with everything y'all ever needed. You got rid of me like man, I was never needed.
Gang,
so this hit back. Ain't got no plans on living, so sit tight, enjoy the ride, man. I'm all you needed. I spit the rest lyrics. I got the flow's way. It ain't about how I do, but how to sit back.
I need for hard time to think about you too. My pants is safari, me wanna see how my tutu. Neno na yupata kutenda sotu. Napiga goti na apa kwa muomba yuko juu. Zichenji za kotabia ufe na mini media. Ndo mana na kuzulio siku siwezi sinzia. Acha kimbia kuwa wautulia. Young alinomia ukoka ukijua. Kwenye penzi kwenye pesa bila peso tateseka. Huko tambaki unakesha umedemwa sha kutoka. Juu yako na niko siwezi kuchezea. Nimekupata kwa jasho siwezi kukimbia.
I am my shani.
Shida.
I am my shani.
Shida.
I am my shani.
Shida.
I am my shani. I said.